Olulimiro jja kuntabangula kubanga byensirikidde enkumu obufumbo buno okukula amakwekira ddala okyankumakuma si bonna beremye anjerondukuddemu ekyama kye nali ngumidde n'enkona okyafuniseeko abakwata mu nsaka beeragiyo nanze eki ku myaka gye nnina bino byakundozooleza ebintu ebinyuma okubuuzibwa nnyoko nze mbyanukula enkyatakyalina mbavu engeri gye ntaganjula obuzaale bwo nekikolera mu kunkazakaza kale towe mudde naye obisongako simanyi waayiza okunywa amagenge newankubadde waliwo nze bimmanyi byansukkirirako okuba olwo n'emita nekwesonyiwa okukuwa erinnya ly'ekika naye nakiko za busungu nakujogebwa nakatonda yemulungamya mugenyumya kwetondera naye ojja kunjozayoza wajjanga kyemeza okutuuka lw'okuze nze bino bwe mbimaalayo ojja kukwata emimwa nalwala ne njantuuka okwesonyiwa nnyoko wabula nga ndikundiriye bwatyo naasoba abakazi abakwana bagira bakyabagwiranya so n'olubuuto lwo yali alukuddemu ngera ne musanya yali agajambula ebintu byo biwanvu nalya n'obutwa ng'olwo ebikufaako mbinoonya mu nfumu nekwetumbira tebandiiko mu kimpukumpuku ng'olwo nnimbye nti lubaale ye yali ntumye mukadde ensonyiwa okukuguyaguya nze nnakoola lwakuba obulamu mbwagala kwesonyiwe ng'ebikusukkako ekikongo tekifumbibwa bukubuku tekwettanira ebintu by'okulimisa kubanga n'empisa ebiriira ku mbiro tebandiikunkwagala naye oyakugambye gwe siri muzaddewo ye yaba akulaga omutuufu gw'amanyi emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okukira ku nze oyitibuka enseeku wadde ate olema okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okukira ku nze oyitimuka enseeku wadde ate olema okwemanyanga munange wansanyusiza walyose n'osoma tebandiiko n'oba wangeri ndala wasinze n'omusaayi gwange gwe nnina bano nazaala mu mpiri wabuulabye ombuuzizza ebyokulaga ekika ebyo bifula ebyangwa kwereesa nseko lwansonga maama w'amazoziba omumwa nze nnakugamba kinga nange yankisa n'abagaayi b'obugonja babinnangira mbonnesibye ku mwana w'abalangira ebintu byonna bizza mu nsi bingi nze nnafuuka mu lutansozi balina n'ebimbe nga bitugumbula ngalo ebiggalanjula mbinyeenyeza ndege yajjanga mu mwezi gwa kasambula naye nabigo bya yirizi yankulukuma nze nno gwe ndowoolezamu okuba taatawo yavaako kuno ng'amaze okugwa eddalo nakunsabangako omulundi n'ogumu nze ntandikirawo okukutwala ewuwe nga n'okuzoola kwe nno biwanuuzibwa ng'ensonga ziva ku gwe mpiti bwaloga amasaŋŋanzira g'olimu bisaana nnope naawuuyo ne maama w'omukka guweddemu woowe mwana wange olabye kate wetuga nazi kacho mana nenyi nolumu olaba nabali akubongo bwange bebe songa lwendizikibwa ebizibu bisanga bantu wandikumye bambi manyo obulumi bulimu ebyo betutera okulaba omuntu wokula munnange enseku zingisa omufu tebandiko kana akaseera kulimu nze nteekeddwa okukukumakuma neŋŋambo nawulidde ziyitiŋŋana ng'omu mwezi okujja olina okuyanjula naye bw'onodda mu kwerumaluma gwe mbuulira omulenzi gw'omututewa ng'osuubira oluganda balupangisa munanga ebintu by'obuwangwa bigoba nnono maama wo ye yaleeta emigozi obanu gwe nsaba weekuumira omusajja wo olukujjukujjula okukukusa embugo abajjala olugendo mpasubya emitwe ate n'ebyafaayo biddiriŋŋana njakutta n'eddoboozi tukuswaza olikola ebive yonna gy'oyise ennyumba ya sekandi eriga eyengulwa munnange ky'olesanga muntu kyakulya enkerembeza abalozi zo ddala ddala embuga z'ekiro okuziwaabangamu oli ejjuukirizo omaze okukyayibwa okulimba kusaana olina byeweekeka so okudduka kubanja kwekotogera na buli akuwa amagezi mwewe naye osalengawo nga weerowooleza balo ne baalifuuka enkomba jjovu nonobanga peragiya kiribeera kityanga enkabaga z'olina agwe najja kwefuulira ensi eyagalamu okulengera ewala mpola mpola nga nange wetera sibuli bigumu nti byenkanakana nyabe nkuzanya na sikale manjovu emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyira eddala okukira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyira eddala okukira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga gw'omaze okuteeka mu jjoba nkongerezaako enkumbi n'ennajjolo nkuwadde n'akakunso olundangako tewenyinyala obwavu bubonyaabonya ekikumpeeseza obukeedo n'enjulu esaaniikwa bulijjo esookasibwa ebyobuwangwa bya wano bikuume balo tebamufumbira jjagajjaga kabaka n'ensi yo ky'obiryanga mu lukwe so n'olulimiro kikulu gy'oli ebyobufuzi byabalonze byanyiwa obiyingirira ng'omanyi ekulamira tewekkirira nnyanga naye obanga n'obusaasiza okusirika kimu ku by'okulwanyisa obanga n'ensonyi mu bulamu bwo lw'oli yawula ekirungi n'ekibi engalo omwokulidde y'enju y'ababo ne muddaame lyange nakuteekamu ne wendifa alikuboola tulira erembuka emisamba gikunkuumire ebyama by'omu nsi eno bwe bugagga bwo era nze ne baganda bumbakuutira tetebagezanga okubonyaabonya teryalina pulaani ku buzaale bwe kino kibuuza n'obama nyabo teweeganyanga n'okulusana amazima bulijjo gakulembeza obanga muntu mulamu nga wendi obimanga ebikuvaamu bigeyenguza tukulembeza empalana n'okuwoolera ekisa n'ettima ebyo byagala pima nga n'ekikulu kya byonna otyanga nnyo katonda w'okusobola naye okukukulembera emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyira eddala okukira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyira eddala okukira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyira eddala okukira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane kuwani achole.